kaka kwenye line. Kila vila ako fine, ako fine. Kila nikitaka kwenye line, bila bila shuwaini. Kwake nimelewa kama wine, tila lila. Yesi simizi na migegedu, tunagegedu wana. Nilivyo sina jisi, tajiru wa mbegu, na mwonga na mwana. Baba mdenge mama mzalamu, unolake la kurithi. Kafunga tenge mwali chakaramu, shetani mwana ibirisi. Jipu, uchungu, mwana nyuma umejaza kishundundu. Mwenye zipu, kuna kirungu, usikamate utawaita wazungu. Babu mkuna nazi, achota makishi nani, na msuli wake uko wazi. Mambo yote hadharani. Ogogo ogogo.
Mtoto anadaka uri kipa lonye lila.
Kwa beta
tena kikata nai
kisa. Baby aja mche sana. Unavyo baby unavyo yoga. Ewa unyeshe. Baby aja mche sana. Unavyo baby unavyo yoga. Ewa unyeshe. Mesha dengu, dengu, baby dengu, dengu, ringa dengu, dengu, deka dengu, dengu wa wakone. Kanifonda la migu, anataka nipite peku, peku, peku. Kundu chinyu, anifikishe kwetu, kwetu, kwetu. Ego tamura dha kitumbua, rojo ya embe kibada, kibada. Odari kunengua, miunu ya ushubwada. Ushubwada. Nyuma kalisa sambua, kafungasha mitabwada. Anavyo tafuna mua, kakibogoyo dada. Atoto kama ilainika mwana, kukapandizi banana. Nakapeleka kwa mama, 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 Dangote. Kama kuku tokimbisana, kanaibuka kanazama. Kamuli kanabalana, lana, 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 Kazote.
Apa, mtoto anadaka, uri kipa, lunye lila.
Kwa beta,
tena kikata naikisa.
Baby, aja mche saba, unavyo baby, unavyo yoga. Ewa unyeshe, baby, aja mche saba. Baby, unayo nyoka. Ewa unyeshe. Asa komesha dengu, dengu, baby dengu. Dengu, ringa dengu. Dengu, deka dengu. Dengu wa wakona. Ama naifata, anainama, anainuka mwaya. Kuyo shebe duha, anainama, anainuka mwaya na Isusa. Kama taki mwaya, anainama, anainuka mwaya na Isusa. Kwama doi doi.
Eti ninamlambisha, ananambia chumbeza. Ninanikizidisha, ananambia koleza. Nikitaka kusitisha, ananambia ongeza. Japo imethibitishwa, ila itampoteza. Ikipanda ni bala, ikishuka na hatari. Asijepata
pimps in the crib, no one to waste to get down.
Drop it like it's hot, get drop it like it's hot.
When the pigs try to get at you,
if a nigga get an attitude,
pop it like it's hot, pop it like it's hot, pop it like it's hot.
I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean down and I'm full of best weed cause I got it going on.
Chanja chukua vyote chukua. Vitafune nganja nganja chakua maya chakua. Ujibusti na karanga tuliza na kitumbua. Ila hiadhari na majanga we usije ukaugua. Mana ikipanda ni bala, ikishuka na hati.
shukuru Mola kanijalia mrembo wa sura hadi tabia, na kila sababu kujivunia ye. Yani kila kona umetimia, napenda mama kato kinukia, ukinigusa ndo nazimia ye. Yani kama ndege hawanae, tuogele na tupae, kwenye kiota tukakae minawe. Uje ni kubebe wa shangae, uje uchungu wa kazae, tukicheza kuchi kuchi na hotae minawe. Unagula bia, pala unafito, chujuza kunitoa majicho, hata vagunia, bado uko simpo unapendeza. Shepu sini, kiuno kijiko, chumbani wanipa madiko diko, kifungua toki, ya nini mafuriko, meniweza. Uma baby te amu, te amu, uma baby te amu.
To be when I see your face, everything around me slowly fades, cause I'm seeing you, only you. I don't want nobody new, it's always you. Never thought I'd find a love so deep, never thought I'd find someone like me. Never spend my nights alone, love it when you hold me close, say, every minute of the day, that you're always gonna put me first, cause I'm your number one and you respect me. Love how you can be my lover, never gonna let this break. You always giving, boy, you never take. Yeah, we running on a million miles. You and me together, never had a stop. You're my only, only, only. You're my number one. Number one. You're my number one. Number one. You're my only one. Number one.
You're my only one.
You're my number one.
Mwambie umepona, alokutesa moyo kusumbua, maumivu yamekwenda. Wewe ni zawadi nilopewa, macho nipepese wapi mkipofu kwako sioni. Penzi limetaradadi, napepewa harufu ya marashi rashi, nkitachi tachi shingoni. Vai vai vui kanga, vitu vya kuchuchumia kangaru. Kisima tuitanga, we ubanifukizia pambe tu. Ukizungushia shanga, inashuka inapanda chini juu. Nisha tafuna karanga, asa chumbe ndo kiwanda watoto tu.
Sijui atafanye nini mi, mana atasiamini.
DJ Vestas.
No, nalikula kiapo kungoje, ila bado haingia kilini. Mana shakula ya mini yawe kwa mashogazo nichocha mafumbo. Ngoja ngoja inaniumiza tumbo, masiki numesha fata mkumbo. Yani umesepa, umezia chasmejeza narundo, na unaponda yangu fupi nyundo. Etu na nguonga tajiri wa vundo, ndo chanzo menkwepa. Na ima imani tajijengea, nisikuwase kwa ubaya, kwa ubaya. Mana bifo nilitimia, leo wefano pandama umepanduka. Labangu inyota imefifia, wamekuteka weha ya weha. Simazi menele mea shiringi mepinduka, kama usiporudi.
Nitachelewa, nitachelewa mama, nitachelewa. Mm-hmm. Pass the phone na maradhi ya moyo, nitachelewa. Yeah, kupona ni tachelewa. Na umwa, na maradhi, nipeleke ni hospitalini. Mwazenu na umwa, moyo umekufa ganzi. Nimechoka kunywa kwinini. Na Nice ukicha, nusu taira uchizi, naona kinyama songo. Niyamaka, raminka ipiga mbizi, ikanipasua ubongo, ubongo. Angena miyabasi, tungeachana kizungu, ngempana fasi, kuliko kutupanga mafumu. Nisinga kasi, japo ningumu machungu, chanya na hasi, anapangaza Mungu. Kibatari kazidisha tambi, penzi limelipuka, yanachiti haogopi dhambi. Anaruka ruka, moyo kaupiga bambi, umeshateuka, popote anaweka kambi, kutwa nachepuka yani. Wanokujaga kwa tafadhali na kupenda, wakimaliza shida zao anakwenda. Etio nilipotoka nilitenda, kumbe ni waongo, waongo.
He's hated by many, loved by few, respected by all. Oh my God, no, hear this, oh hear this.
Nice kama na wata, akumbe leli titani, angefanya na teseka niwe. Na nafsi na chochota, na jipe mani skefeli. Netaji faraja tachembe nipewe. Ma, macho pembeni skupepesa, kwa kweli amini shafika. Kume makuchole ficha nesha ni kwa rua. Oh, mazangu hisi ya umesteka, lipo kosea sazisha. Usijadhara ni kwa nika uka ni umbua. No nana, lana kumbea Mungu, akuepushe na mapaya. Haridhiki mafungu, ilala kwangu ndo imepaya. Nalia na ibapo tungu, umetoroka imaitithara. Niwewe, japo likuthamini na kakuitaga. Ondoto, 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 ondoto. Haniwewe wanoto, leopezu meleka vipato.
I was thinking about you, Leo, Leo. Just to let them know how I think it's a hotel. How I think it's a hotel. How I think it's a hotel. No, no. Imagine your smile. No, Lina, Nifana. No, Lina, Nifana. Lo lleva ese camoyo. Chomboi wapoteze Nikupesu kari jinumile Kachumba kachori jinogeze eh, Baba, baba inugiri.
Nobody loves me like you, like you do. Love you like I do, like you do. Love me like you do. Oh yeah, like it.
Cause nobody loves me like you. Oh no, like you like I do. Oh no, like you like
I do. Chilling up to the boy DJ Vest.
It's a little bit of a long, long time. So baby, look to your wine. Wine and wine for you. Yummy wine and wine for you.
Hey, long as I got you, girl, just know you're fine. Nasitaki mingine, mami, you're all mine. Baby, all this love's for you. I know a couple things that we can do.
Por tu amor, calypso, calypso, calypso. Una ni para calypso. Kili una y ka, calypso.
No, 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 no.
Todo por tu amor, todo por tu amor. La batí con tu pagawa, pagawa, oh.
got you, girl, just know you're fine. Nasita kimingine, mommy, you're all mine. Baby, all this love's for you. I know a couple things that we can do. She was with the flip mode. You got me going crazy just by how them hips go. I told her I'm not a dancer, but she persists though. Guess I'ma lean back while you do the calypso. It's a be that time to lean back twice. No check your feet, it leap mortal, girl, I clean up nice. I got the bread and you need that slice. What I'm offering, nigga, sure you ain't seen that life. It's a kipindi, that could get I'm shindy. Jackpot, but do I say, na siringi. Destination is a kupeleka pia ni nyingi. Lunch is land, dinner to kulima.
Baby, take my heart, take all my soul and body. Anything you want, I'll be your Dangote and Kaji. And I can be your violin, playing to you all night long. I can be your Aladdin, give you all my wants. Come at the top, up and down, taka, go down, taka. I'm gonna kill you, taka chini taka, EJJ taka, I baby taka. Okay, you make my heart go. Banana pam pam, banana pam pam, banana pam pam. You wind your waist, pam pam, banana pam. Shabi you go wind your waist. Shabi you go make man crazy. Kashapu na ka cute cute face. Yani uko too too blessed. Shabi you go wind your waist. Shabi you go make man crazy. Kashapu na ka cute cute face. Yani uko too too blessed.
Yo, mambo vipi, onisi the krinyaga kidapa mokipenda. The Kenya prison's rapper and the chilling is DJ Vestas.
It's new Alamy on the track.
La mama busy tiba, oba si kwa kundi nekona. La mama busy hasara, oba si faida si jayona. Mama benzi hesabu, basi kwako nimefeli. Hakika kwako mizuzu, yeah. Baby unani control, umeniteka umeni overdose. Tukiwa kwenye show, walivuruga kabisa kama chizi. Oh baby unani control, na vilo kinitazama kichokosi. Unani tuliza fujo, na kuwa mpole.
Festus
Pongezi zende kwa mganga. Hale kufanya unditeke teke. Umeniua kwa upanga. Teno kanipiga na mateke. Umenifunga minyororo. Na kwako sipumui. Umenifunga kabisa mdomo. Na kwako siongei. Baby unani control. Umeniteka umeni overdose. Tukiwa kwenye show, wanivuruga kabisa kama cheese. Baby unani control. Na vilo kini tazama kichokozi. Unani tuliza fuli. Mina wampoti. Unani maliza baby. Shika. Sina wakupa manusha nichanganya.
Penda ujapendwa. Kama ujiumizwa ujatendwa. Mpenzi so bidha dukanuka kanunwe. Anaeto andwa naipawa. Penzi lako nili moto. Nobody can love me better. I need your love.
Okay.
Penzi lako nili moto. Nobody can love me better. I need your love.
Ila soja mila. Tumeshibana. Ananilewa. Inamwelewa. Ila soja mila. Tumeshibana. Ananilewa. Inamwelewa. Da
kutawaliwa Ndora mitindo Kama roji hati mto Shavuni hizo dimples Azijani ache salama Mama Ulivo simple Aujapaka tamaskara
Sinasema kivesi anaka pimpo Defu yake shingo Chino kama siti ya lingon Macho yake kama ya chingo
Kojo beautiful mama Bino mbojujua Ane Bane tuona Ane Uwe na tufa Ane Uwe na tupenda Ane Kojo
I swear your love give me fever All the time you come out and the shiver Now you be the one just believe it La diva, my diva Turn back man to Cena With your sexy body Carolina For your love I go front like John Cena Atakama ni kiwa nguvu sina Kupe kila kitu Mchana kwa siku Tufanya mafitu Baby mafitu Kupe kila kitu
kucha na kwa usiku Tufanye mavito, baby Vito, baby
Sata kislam na bawaya
Jaja, you're pretty jaja Jaja, you're pretty jaja Jaja, you're pretty jaja
No, no, no
Jaja, you're pretty jaja Jaja, you're pretty jaja
good man to be bad man for your lover. Yeah, you wanna eat, I go give you kumkumba and my cassava. Papa soft, una pepele, base ne chune, yo te me chele. Kula baga, nile te pele, ata simata na shawa one kere.
Baby, you don't know that you're the one who lives in my soul. I want you to know, I will never let you go.
Zimeningia Baby, je t'aime Hapo hapo shikilia Mwaego ndo penye, ndo penye Oja subiria Baby, niheme Derevo wa moyo wangu usinipeleke puta Taratibu mwezangu benzi njia yenye matuta Hamepinga, nimepinga Benzi ya mwezi futa Nakula kwa raha zangu Nyama mpaka fupa
Kisura cha upore kama mama yangu Unifunde kwa mkole uwe somo yangu
Ubatuli soso mole chuzi kwa matandu Nile mungo kwa kidole mambo chambu chambu
Baby you make me You make me fall in love And I go tell my mama You make me fall in love
Girls, tell them Wangi.
What up? This is Kaz in the house.
This is a girl, Bella.
It's a gun, Alexi. And tuning out to the boy, DJ Festus.
Polegia etsi, mwezako nipo salama, salama. Mambo ya mastresi, nisha sahau hizo zama. Akusizeki, nadekezo tazani mwana, mwana. Tena mchoyo akiombeki, pendo sola kugawana, gawana. Benzi sila kudoko wa doko Nakula kwa kunyofo wa nyofo Kama embe nalipopo wa popo Uku tunajifoto wa foto
Kisura cha upore kama mama ya hangu Unifunde kwa mkole uwe somo ya hangu
Somole chuzi kwa matandu
Nile mungo kwa kidole mambo chambu chambu
Baby you make me
Kima mbili fondi
Kama bahati sana karawe Nimeipata kwako Baby, baby Usini chukulipoa I'm addicted to you Baby, baby Mimti mwema nipigwe mawe Sababu yako Baby, baby wapinzana wananichora, na mimi naona nimeipata, nimekwisha, haina utata kukubisha, uje tukwe mapipa tule bata delisha, haina majoto haina kule mafoto kiaina, nikuvishe pete faina baby we want to.
Quiero
festas
y alegro muy amor. Ujazo apende kwa beru.
Mwenza conmigo lo chequele. Cuando lina ugolia, cuando puede. Sema ofenda cho, utakula chequele. Kinyama kuro magia, ankuchumia tembele. Abila uruma unanichuza. Okoro waito, you dey give me banana. Your love is tamana. Nacheza kwaito, okoro waito. My baby, tuache zeshana. Tunashikana, shikana. Tunacheze shana. Che, 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 rumba. Che, zina toka che, che. Tukigusana, gusana.
Unapenaga chakalate. Vanilla nila, ah, tam tam sweetie, ah, ikichenga karocha mila, ah,
benzi kule sauti watubai, ubai pambe moto, kama mafuta kwa karai,
okay. Na uliva katoto hito, leo mpaka koko hiko, ko. Gito ni kulamba mwiko, ko. Saka fadi kwa tandiko, ko. Kori koko, mama tanyewa,
nikumeshe,
ya leo kiboko,
nikumeshe,
mesiti utamu,
nikumeshe, she, she.
Asa kukwacha
wani
Nine kwa mwengine
Tu
nisina
Chisi tuwa
chese shana
Tunashikana shikana Tunacheze shana Che 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 rumba Che Sina toka che che Tuki usana usana
Sexy mama sita Kukapiwa gandhi shilina pitae Signorita si umeni itae Pepeta majigi chuma lina pitae Pindua michezo kama loto loto Leo tupo geto na watoto toto Saru na madini ya ni moto moto Kisima, kisima Misitaki kisima Alima, alima Leo nina jembe na lima Toto kameiva embe dodo
Embe dodo, embe dodo
Dodo, yani katamu chapo dondo Donda, tamani ni mpige hata mboko Hila napenda kushika
Kaya kona, 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 kona.
Kwenye kona baby fanye kama vita wale na mama sisi ukipita mama sita kwenye kona baby fanye kama vita kwenye kona baby kwenye kona baby fanye kama vita wale na nimaliza miuki nita mama sita kuna wadau pale wanataka kubisha lakini simba lao libo ndani linatisha nimekupa kitiketi nimekukaribisha hata ukitaka cheti na kuongeza visa yani unakula keki nonja kama pizza unararua tu hakuna kubakisha pale nikianza madini anatamatisha mpaka waga na tense baby unachoma picha yo ni papenzi mpaka nimefurabito kuzi waga na ringa cheki luku napigishwa minalishwa Minabishwa, na kisi mama kutembea minabishwa Ndani ya mapenzi minabembea na wika Minakumisi baby gona, gona
Gona, katoto gona, gona, gona
Chimba
yani kama wewe unatafuta madini
sigira para kwa mama ndo na kuchibu
deni yani kama wewe unatafuta madini
napenda kwani ikupamba kama mimi nikipekenya pekenya nisiwai nichelewe kikuchumu mdomoni tachi tachi kiononi natekenya tekenya na kufanya ulewe
You must see chocolate monster So my contemplate on that And baby better ride for me And show me that you're mine oh, oh. I'ma go downtown for ya Call your king, put the crown on ya And baby take your time with me Let's flow like rhythm now
Asa show me ye kitwa mekupa mama Emuchu tama kama inazama Nikupike chenga kwa dana dana Tuwafunge kelele
Usiku mchana Jua kizama Tuanze kandana Konyeshe kila menipa mama Tuwafungie kelele Wana wanao
Kani baki nawe Na isi nimetamani Nukupe vya kukupaga wisha
Nalisha kuna Unavya minye melea I'm not your ordinary girl Chunga yeah, yeah, yeah.
Sangu isia Umezi koroga Na macho haya naga pazia Tanasha umeniroga We dada
Masau
Na kunyemelea Nika moyo kangu kamelegea eh. Mapenzi mazoea Ukini njima upendo Nikataka nikiwa Oh no 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 Na kupenda kikwe Oh no 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 Suwele matope
Oh no 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 Are you lying?
Nikigo na ushafika Yina gani ujanita baby Shauru taki kabisa Eti unache na visa Ya fira mina musa Vigi Ikilala na utakama Naniita Nafumba manchu Navuta shuka Naona napumbazika Unishika Kondipo hapo Nafarigika Mambo yako Mahaba yako Nomana natono nokawe
Yo, mambo vipi?
Kurinyaka kidapa mtipunda
The Kenya Prisons rapper And chilling with DJ Vesta
Mzi, kidona ni ufio Hengo alisema marathi Yeza siwe na dawa kwa penzi ya kapona Rabi, ameni banusura jeuri sina tena Wendo kuganzi, meni maliza asira Sihu mwe kisema Nidekeze, nilewaze Shushuke wanyamaze Nikinunga nibembeleze Usini bebe nipulize Watone washituke Roza ozi waume Nini pike ule chote
Sorondombo Na bandole tulabuku Tua peluzi baka tumoro Mambo iko uku Benzi twalila kwa soro
V
Festa.
Anipelekesha msobe kama fuso la panda mlima, na nilivyo fundi kuchelewesha kobe simpidu skonzima nzima. Mukoroge sumu mune mwenye vijiba vya roho, yata watoka mapunye mumwe kwa shako, tena wavimbe na wanune ishakuwa yako, itafune hii mumune ifike kunako. Oh baby, kushika you know tam, kikuchumchum tam, nikikukumbatia Diva. Allow me to be your liver. Your love will go give me fever. When you touch my body, I shiver. Oh, baby, buy me water, make a clean my face. I like Ugandan water, so green and fresh. Oh, baby, buy me water, make a clean my face, yo. Me, I like Ugandan water, so green and fresh, yo.
Changa changa, gozi ya koko bata, shibunda lisi ya sanga,
yani swaga
mama. Wangu moyo utaupeleka puta,
nja kukosa,
Signora mi amor, my mama sita.
Naibu come closer,
toto bisi kuti kuti,
ale,
madu iti twiti, temejazi ya katikati,
ale,
yani tiki tiki. Alivyo katamu yani keki keki. Madwiti dwiti
spini mimi
sifungi gie. Tuki jigi jigi. We mama
pepete pepe pepete
pepete ukinama
pepete pepe pepete.
We mama
pepete pepe pepete
pepete ukijutama
pepete pepe pepete.
Mzuri jini ama nalewa, wakunywa nini, itisha pewa.
DJ Fest.
Hivi uko mwenyewe ama unabebwa? Hapa ni mjini, sije mtu kamegewa. Shakira, Shakira, kanisho na Shakira, salio sijabagiza, pesa benki kamaliza. Shakira, Shakira, kanisho na Shakira, salio sijabagiza, na baki ninapuliza. I know she came for the guap, she goes sit on Renette for the guap. I know she came for the guap, I know she lie for the guap. She goes sit on Renette for the guap, she gon' keep for the guap, still for the guap. Go down low, girl, make I see you go down low. Let me see that you're so down low, yeah. Mama we, yeah. Utadhani kashuka toka Marekani, yeah. Amebeba, yeah. Zigo utadhani na jodhani, yeah. Mtoto idadi na nusu kanafunga mabusu, kani chuna ela. Fine S, fine S, fine S, fine S, fine S, fine S. Shakira, Shakira, kani chuna Shakira, salio sijabagiza, pesa benki kamaliza. Shakira, Shakira, kani chuna Shakira, salio sijabagiza, banki
Utembele wa kushangai. I'm proud of you my woman. Nisho papi Wani endie wa moyo pa mio. Na kyo meki na mkia wa fagio. Fagio. Fagio.
You make a man wah 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 wah. Woman, why you do me la la like that? You make me sing na 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 na. She got that beauty kampa mama. Mapenzi anaweza kuchipua jangwani. Mapenzi ya danganyi usifanye utani. Shikwa na polisi utafungwa ukaendani. Yati kushika mapenzi mambo hadharani. Kubebe mgongoni kuzungushe mtani. Au fungue moyo ndani uone thamani. No game, game over nime surrender. Sina sera, sina agenda. Sina pakwenda, mtu ukipenda. Danger, meza kusaga chuma
kukurenda. Bikao mama, yeah, you ain't no my woman. You tell me what we're shangai. I'm proud of you, my woman. I'm so happy. Only in the end, I'm more your bambino. Now come back in, I'm Kia Wafagio.
Baby, ama kweli umefundwa unyago. Mungu amekupea, you too fine, no. Yeah, na vichuchu towa beli, uko nyuma minado. Nyonga inabembea, yeah. Your love, baby, gon' take me ayo. Nakuwa katoto yayo. I swear, you're my desire.
Sanipe za migando, nyani ngedere, viuno mgando. Ngani segere, kufute kando, kutumishe tembere. Nunyeshe mamu, patikisaje wezere. Sa ipekeche, 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 ipekeche.
Baby show me, I wanna see you dance.
Ipekeche, 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 ipekeche.
Baby show, baby show. Masa mochi tatali.
Sayamenifika
gambani ya napuputika gambani ya naumia. Sina pakushika jamani, sijitamani sangia.
Mapenzi gololi nimedema, ndofu kibori sina jema. Na mengila nashindwa kusema. Mwenzake sifichi zilipenya, hata siridhiki nikihema. Japo siyo chana chema, mi umenikoroga. Kabando ingia Insta ama Snapchat utaona. Wamejiweka vimoji vifilter, visura vyao vimenona. Wanavodisha bedu wana zao makeup, wezi pita bila kudabo tap. Mima uwa uwa wanavyo jisnap, wanatukomesha status WhatsApp. We masepeto sex, hairini woya sex. Hamisa mobeto sex, lulu diva sex. Mama cookie sex, Yoketi Mwegelo sex, Elizabeth Michael sex, Yaki Wapa
sex, sexy, sexy mama sex, sexy mama sex, sexy mama sex, sexy mama sex.
Kuna wanaovaa mawiki na wanonyoa vidukuduku, kina mbalulu na gigi, kuindalini na zuchu zuchu.
Iyo mendo kitembea kama wanakanyaga tope. Viuno vimewalegea kama wanapiga yope. Tana shadona sex, Vera Sidika sex, Sanchi Waldi sex, Kajala Masanja sex, Zari Deposi sex, Juma Lokole.
Okay, let's go.
Sawa, hata nyota yangu minya sufuri, sio wakupata tena. Kula yangu tumazape, sina mchongo kachawa. What I believe, no man no love. You pull up like a moyo, hakapa kipande. Nime umwana wivu, mina wivu, moyo wangu sambogu. Hakuwaga mchoyo, kutwa miguru pande. Kwanza mapenzi yamezaliwa pombe, masongi kwenye majani. Utaweza mwana wa mbonde amemshinda shakani. Agiza nyama na pombe, atulewe twende chumbani. Nikupe mbogwa ya ng'ombe, kisiginu kiwe begani. Baby ole ni, msizaji kuzunguka. Kupe kabla kuja pambazuka.
One night, one night is dead.
Konde boy, siku hizi kupenda penda kumepitwa na muda.
One night is dead.
Yani akikupa kula akisusa mwingine atakuja.
One night is dead.
Usijidanganye umemkamata. Magoli mengi samata, hata uzame chumvini. Ila kuna wazee wa migodi, awagonga gihodi. Ujifanye mjanja unachunga, ila ndo wanalipa kodi. Atadanganya naenda jogging, kumbe yuko loji. Kwanza kona jaza mimba, woko jimu na jaza bodi. What I believe, no money, no law. Yupo lompaga moyo, akaugawa vipande. Nimeumbwa na wivu, nina wivu, moyo wangu samovu. Hakuwaga mchoyo, kutwa miguru pande. Kwanza mapenzi yamezaliwa bombe, masongi kwenye majani. Utaweza mwana wa mbonde, yamemshinda sharukani.
Si unakunywa tumapombe, unajua nilipa nani. Twende kakupe kula ngombe, ukaugulie nyumbani.
Baby all I need, misuzaji kuzunguka.
One night is dead.
Yani nipe nikupe, kabla kuja pambazuka.
One night is dead.
Misuzaji kupenda kitu.
Moturi umenyunyizia tena, ninakuaminia fundi makirikiri, upo kamili ndani mia. Kila nikikuangalia naona nilichelewa wapi, vitu unavyonigeia sijui ningevipata wapi. Unavyonidekeza kama mtoto singatuki kwako, nipo ushani dua za lopolopo baby. Pimpo, chenja zako bedi ziko simpo. Ubalako oje siyo loko, baby. Kwako na cheche mia, cheche mia. Ina cheche mia, cheche mia. Ina cheche mia, cheche mia. Ina cheche mia, cheche mia. Shamba ukilima unalima usimami, unafika mazima.
mana hukwami safari ni mnadima adilami kivuli ni ushenito wajua
wako sina neno lengine nishoweka nuta sitazami kwengine wendio tabibu unatibu vingine nitaweka bango wasione wengine unavyonidekeza kama mtoto sina tuki kwako nipo nipo ushani dua za lopo lopo baby na unavyonitumbua pimpo pimpo chonjo zako bedi ziko simpo ubalako oji sio lopo baby kwako na cheche cheche mia cheche cheche mia ina cheche cheche mia cheche cheche mia ina cheche cheche mia cheche cheche mia cheche cheche mia
moko
kimaso maso futa machozi meni futa dasho umesahau machungo na enjoy kwako ipo dunia nyingine tachonga barabara ya mapenzi nipite nawe iwe imara mara kwa ujenzi kokoto mawe naomba sana sana kwa mwenyezi nizikwe nawe unangara ngara mbala mwezi sachendo
my god I feel so lucky to have you in my life, oh my love. You are the blessing brought for me from above, oh my love. I'll be your man forever, will you be my wife? Baba Lord, I truly need me now, together for life. Unapendeza sana sana, unanimaliza sana sana.
Kanitoa bahari ya kusi, kanileta mashariki. Uyuzungula mwenye nye upenyusi, izi mbichi ya siliki. Nikupindue pindue kama nageuza samaki.
Samaki
wasiojua wajue, nimekupenda sikuachi. Omukwano zuena,
zuena,
zuena. Omulungi zuena,
zuena,
zuena. Oh my god, I feel so lucky to have you in my life, oh my love. You are the blessing God for me from above, oh my love. I'll be a man forever, will you be my wife? Baba Lord, I do lead them in the way together for life.
Suena,
napendeza sana sana.
Suena,
napendeza sana sana.
Suena,
mwenyewe anaona sawa ila mwambie mimi ananiumiza sana ni zaidi ya kupagawa sponi ugonjo na nshamaliza dawa
mambo vipi onesi the Kirinyaga kidapa mkipenda the Kenya Prisons rapper and the chilling with DJ Vestas
na juwe bado nipo ila hali yangu hoi hae sina mabadiriko machozi mafuriko fundi wa jiko langu kayaacha mawe paka karamba mwiko toka hivyo niacha
na mwezi
mwezake nimekamatwa
na ya mapenzi
toka hivyo niacha
na
mwezake nimekamatwa
na ya mapenzi mwili wote peteka sina afadhali mawazo ya nitesa mbavu na bodeka nika misumari na andazofika mwili wote peteka sina afadhali mawazo ya nitesa mbavu na bodeka nika misumari na andazofika
ukudekeza kama
so Ghana, let's see the chilling out with the white DJ versus the early mix master and entertainer in the chat.
255 flow.
Ukudekeza kama mpoto, furaha furahia, nafogeuka moto, machozi melia. Mwimama mungene, wena pesa kama Dangote. Naweza lichanyo masiki, naweza penda mtu yoyote. Penzi sio somo, kasome kwa kitabu. Penzi mefanya Harmonize, fukuzishe mwarabu. Penzi oyo oyo, kimeleta kwa wanangu pita. Chukwizi siwaonu, naishia kwa like ista. Hivo, sio kupenda kasha na nani, nekupenda penda na nani. Mambo stress ya yubada, emu cheza ufurai. Kama songi limekole,
asaki nama.
Cadeau, bah je t'aime tout le temps. Ma wele kawapi, bébé n'a pas présente. Soufie le kawapi, chérie n'a pas allié. Damonio, sorbe la kanga, je t'aime. Baro baba, c'est kao. Baro baba, c'est kao.
Fanye pedeli
yoga yoga kibasi yoga
kibasi yoga yoga
kibasi
yoga
nakupenda mkogo
yoga yoga kibasi
yoga kibasi
yoga kama kibasi
yoga chesaka kwa malaka shikwa mdani Kitonga kachanga nyana nyagi
Alisha
Yuko kwi Sila nina
Alisha
Alisha
Samuel Eto'o